Sichagenda na mubibara Sichirika na bindaza Nasigala wangu wana mnigina Nomu kwano sicha
Chale wangu wano sonyewa Hena kusino sicha alabika Mbaye wakakalimike saba Katige kakunzukiza Hena kusino Sicha rumo na mchibala Sichira bisa na mubutala
Na kukalona
Yumena besenge kate nyumba na tunurida
Kajina kukalona
Nyumba na jekumira Nasikali na jenda mahumuza
Mbela mwama ulamu na buchusamu
Na chusamu katina fukomu
Enga kusijia Sisha genda na mulibara
Enga kusijia
Sijirika na windaza
Enga kusijia
Sisa la wamu wana mnigina
Enga kusijia
Somu kwano sija bulina
Enga kusijia
Sisha genda na mulibara
Enga kusijia
Sijirika na windaza
Enga kusijia
Sisa la wamu wana mnigina
Enga kusijia You can call me a proud loner My girlfriend, I know you miss me sometime Chime nyamuti mana yeba mifuna yegurala
Sisi chasabula, kajina fukarona
Mabantu mwena muna nsonyiwa Nchimanyi webuza jena mulida Naba kore birunji vinji Chukate manzukira Mame wangu nonsonyiwa Mazaka seranga tumpuliza Nakasi munga siku kubida You can put that blame on me
Sijagenda na mubibara
Enga kusijirika
na bindaza
Enga kusijirika
na wamu wana mnigina
Enga kusijirika
Somu kwano sijabulina
Enga kusijirika
Sijagenda na mubibara
Enga kusijirika
na bindaza
Enga kusijirika
na wamu wana mnigina
Enga kusijirika ngomi ya pra
Chali wango nonsonyiwa Kena kusino sijarabika
Mbaye wakakalimike saba katike kakunzukiza
Tick-tock, tick-tock,
Mbantu mwena muna nsonyiwa
Nchimanyi mweguza jena mulida
Nabakorele birunji vinji Chukate manzukira
Enga kusija
Sija genda na mulibara
Enga kusija
Sika na bindaza
Enga
kusija Sika na wamu wana mnigira
Enga kusija
Somu kwano sija bulina
Enga kusija
Sija genda na mulibara
Enga kusija
Sika na bindaza
Enga kusija
Sika na wamu wana mnigira
Enga kusija
Sika ngomi ya pradlona Kaleo 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 Like daddy yo Kaleo Like mommy yo
Listen to me, listen to me, listen.
Welcome to the good life.